eɗen gondi yamde joyi wittere kamintaji sappo e joyi kibaruji meɗe fulfulte dow dande studio kalango ko min Omar Hamma janganton. Ko e kibaruji meɗe hande ni haltana do battu ñalande ittanande leyɗe duniyaru ɗum woni do jaru jaruji e bittinol mun. Nanni do préfet mo département Terra waɗi filla tindinoje waɗe nokkuje to kanŋe wassete nder région o gam batti Allah e wakkati Allah fu nimɓe no maaya. Ɗum du ko saabi ɗum woni jarɗe guineji bonɗiti. Nonni limtal huɓere Agadez nder kulle are tariki leyɗe duniyaru ko UNESCO batu mun waɗama jeɗɗire wittinde nde to enda Agadez. On nana nder kibaruji men. Nonni sigila wallugol pelle leyɗe mani mbiye pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɗum woni jango ko batu mum waɗoyte yaade ko mbiten ɗo nda ɗum woni wallude ano saru siji leydi. Nonni on nanan ɗum yewtere men pindinol hande. Kori jam hirtiyamon yerno kaliranno mio e nder koye kibaruji hande. Non batu ñalade ittanade leyɗe duniyaru durwi ɗiɗdol ɗum woni guineji jaru jaruji e nannol ɓuɗi nder département Terra. Sukaɓe ummatore jarta ɗum nder nokkuje to kanŋe wasete ɗum. Ɗum waɗi ko wakkati Allah fu nimɓe no maaya. Faadu ɗum heɓane mosola horeɓe ardiɓe département o gaɗi yiilaru tindinol yaade to sukaɓe ummatore nde. No Hammadou Halidou préfet Terra famminiri Nafisa Amadou nodduɗo ɓa e callal o.
Hannden no woodi cukaaɓe ɓe ɗum haani, ngam illa ɓe keɓa ɓe jari ɗum ɓe anndana ko e maɓɓe. Ton to kaŋŋe gona no basi, nde daaraama ñalowma waɗay noon mo neɗɗo yiilaaki saami nder gayka maaya. Ɗum du daliila jarol kulle bonɗe ɗe. Baaduni hecci keeŋa naa ko mi watti soogeeji jaha ton ko mabangu, ngam jama aaregon wari jippi nder cakantaraaje ɗen. Miɗen he jiilaade du ngam firtude ko e himɓe e cukaaɓe ummatoore nder cakantaraaje gote bankilaare e Terra. Ko watta ɗum acci jarɗe kulle bonɗe ɗe. Cellal maɓɓe du dartu leydi ndin ɓeydu.
Nanni mbiyen altine bittiɗo sappo e jeɗɗi lewru juin hooreɓe ardiɓe gallure tawa koƴƴi laawol laamu kesol hadde connol chicha. Yeruno Aliou Aboubacar Larios, secrétaire général gallure tawa, on wiri illujon policiji puɗɗi gollididde e ngol laawol tetude guineji chicha do laabi. Abdoulaye Awsoukou yewtidi e makko faminiri hano ni.
Nous avons pris un arrêté.
Min koƴƴi laawol ko watta tawe policiji nangi yaroɓe chicha e sonnoɓe ɗum ɓe, ngam jarol chicha hattana sukaɓe ummatore gollude e du kondan yoppitere. Tawi duwle wakkati mo nimɓe tawa o moye noon fu no hani gollude ngam yaadu yeeso leydi ndi. Miɗo miira du sukaɓe ummatore ɓe no kani ummo golla ko wattatawe leydi ndi yehi yeeso. Hana ko darta laawol ɗiɗaɓol ngol du puttinol petar e connol mum. Ɗum ɗon du min kokki policiji ɗin laawol hawtade ɗi mairi ɗin nanga jeyaɗo no futtina petar fu e connu ɗo ɗum, ngam ndeni futtinama neɗɗo sendirta ɗum e bojji malfa. Woɗi du miɗen jiɗi ballaga nimɓe wuro nder
maji.
Hande ni alarba noga e jeegon lewru juin no batu capanɗe tati e ɗiɗaɓo ko leyɗe duniyaru gam jinganade accol torrudol nimɓe waɗa. Ɗo ñamayi fedde jinganore hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe waɗi batu jooɗa kaale nder majju ndu hooreɓe fedde nde miccintini nimɓe torrude neɗɗo fa yotto togom no hollude ko hana ɓi adamaku. No kaalidi ikkiri wiri Moussa Hassan yewtidi e makko.
La torture vise pour l'essentiel
hollude neɗɗo torra bonka fa yetto nokkugom no tawader kulle bonnoje ɓurnam ɓi adama. Baaru ni ko ɗum haɗi faddaɓe torre fa yetto nokkugom. Ɗum fu wala no waɗa du ɗum acca torrude ɓe. Kile kewɗe du filla joɗɗinol hakkillo fukkingo denaku himɓe are mu'en du kan en gona no kokke han hujja ko watta ɓe torre. Tawi du torrol gol no wawi waddani ba jippotoɓe torraɗo on saɗɗormaji nder ɓurna maɓɓe fu. Ɗum du saabi ko fedde leyɗe duniyaru jaɓay himɓe kolle torra bonka ngam dalila ona
oto.
Fedde leydi Niger wonde no durwida e holludol nimɓe mardi bondi e bittinol dillamɓe leyɗe ko wala e laawol no tawa e jahangal ma yaayi. mana jangal ngal do yeruno horejo ardido fedde den wiri dun tawa kena tindinoje yaade to bibbe wuro kambe horebe ardibe hausi be ko dun woni mardi nimbe ko mardi nimbe wawi rimande e faawade joni nafakka ko carte d'identité tawa nani no horejo on wiri maymuna gazibo nani ko wiri bandimi Moktar Hamadou tawade to.
On est venu d'abord essayer de leur expliquer.
Men garuno gam men kollabe fi mardi bonni men kalir engal hausan kore heba e pam fawoda men kollabe du no wono noddo tawade mardi bonni yiterte fa hitene hakimundu de jomu bileedi Nigerno no watto ko heba wartito der himbe men entinnine himbe do kulle kewde dilludum enna no ono wodi lawol wada dum jonno wada do no haniri sabu senedo wurtike leedum hana natode fulle jeenu na garbinol e golleji bondi goddi dum men gon men paminabe seni ayahi leedi na hani pama na jogotoda horoma bibbe leedi Niger to jada fu ayi embe e de gondi sukabe yaw lati be heba jangude e be jogibe e be garbina hunne no ko lataaj fe seeda
ne pas compromettre leur droit à l'éducation.
Ilu Avril dubu jinaji didi e sapo e jego mbiye mfede lete duni arhao jine nimpe dilambe wye tende OEM faba kina dilambe lete ujinaji lasonder gole munde wono wata leledi mete Niger. Mbiye leuru fudo nimpe ujinare e keme dito kamwoni kofaboto. Sapo e joy leuru jen nimpe keme nayo e jego dilambe lete kame woni kofaba ndere mampe reupe. Njeddo e sukabe nayo dum woni ko yoppande Sahara nonni e yeru nino andinore yeruno andinore hawrinde leede duniyaru wiidi ko fedde leede France hawjinde hokkugol habaruji andide hande dum do ni mbiyano dillambe leede hewbe dum woni se njoppama boyratana na mbi rafo e domka ndiyam yeru nobe kaliri der kibaruji nani fawal joni emi den milo fillande nagu portal e jonde jan lato balla lami be wuro dum woni ko Sadou Solo ke gouverneur region Agadez hali filla mo hande subako wakati hawrinde sawarande nagu ko region wadano tawado den da sobirde leydi meden Niger rafinde nagu su gouverneur Sadou Solo ke nani ko wi Moussa Mamman illu Agadez.
Nous pensons que
mida mila ko do filla joddinol hakkilo fukkingo e denal himbe aremu en lami be no kani yewtino gatta juude mu en ballira mida he yewtinaade du no wade ko watta jode haaleji caka amin e mabbe di gadi sembe miden kedi du sanne balla lamorde agadesde har ko darata joddinol hakkilo fukkingo e filla dena ko himbe aremu en misali der hubere agadesde e horem
clairement dans la ville d'Agadez.
Nani mbi altine jabido zandarmaji Burkina didi woni kombara e goto barmina sanne dumdu no wakatino lore arbinda dum woni hippitano sobirde Burkina Faso no kureto bibbam bonbe torri sanne no gendarmerie leddi Burkina Faso andiniri alkamisa bitido ko fedde leddi France Saoudine hokkugol habaru jali dum doni mbi ano no kure sobirde Burkina Faso no kero no kedungol e leydi Mali e Niger dum latake illu dubu jinaaji didi e sapo e joy no kure kippitande bibbe bombe ko lati mbiem nimbe keme nayo e chapande njegom kambe woni ko mayi yerno fedde leydi France hawjinde hokkugol habaruji haleri nanni mbien asabe no gaye didi lewru Jean bitido Tangale kanan kelamido ayir dumwoni Agadez batu njegabu nyalande itanande michintinol gatol hubere Agadez nder kule are tariki lete duniyaru ko UNESCO wadi. Nder majuni bipe uro Agadez wape kali konjii nder muni chagal dubi jagom kotun wada joni. Anise Karim Sumana Amadu noitunwari.
Ase jabido o wonno ko rewbe e worbe sukabe e mawbe fu ngatti kadule mu en tawtawa ngaje gabbate wadde o do batu damal galle lamido ayirmo Agadez ga hollude welwel mabbe yaade e bindol wuro hingongo Agadez e der nokkuje duniya be UNESCO
le changement
der bayle de neddo wawi hi no tawa mo jinol no kurede are kibbe andanode den kanje duni gatta e julirde den kan fu hela morde bani wi e neddo wala cede antereno ko neddo hokke dundu be dari
tombe economique
aujourd'hui abou mine no wodi kulle de me annano do tarihi hubbe de amma hanne me andena
himbe du fuddi hokkude finatawa o samme
ase kutin
lami le ayidun agadez umaru ibrahim umaru kandu holli holan mu yade e do fi jogagol nokkurde no wodiri gouverneur region agadez sadu soleke andini himbe dum woni maanda bindi gondi no wadde yade wuro hingongo agadez
hande no limte der kulle no kuje tariki duniyaru de UNESCO hauji dalila sembe de la mort de ntawda illa fil ajal e dalila sembe finatawa mayre misali julirde mawne agadez de towirka wadam metriji laso e je
27 metre de haut
bato enda ni woni jeegabo gondo wadde e do fi ko darto windugol wuro agadez go tariki go endan UNESCO dum ko na wada balle tati bato enda na wada damgal galle laami do de agadez
Jonka nja tana tenda region doso dumweni aga mbane bien gayano ni mayo Niger no dom yora sanne le dubi chakitidi di no horejo sarusi kawjido jaye elade departement gayawiri. Pekyo lete tawade dande mayo de na tugol njare di ndere mago kampe wuchi tagol bakaji no tawa kule chabide yoro mago no horejo sarusi yon Abdullahi Musa Isa Viri Ramatu Isa Wanke Ilugaya.
Si nous prenons en amont le
17 den dari bebol mayo gon kulle kewdo gonno gaddat arande ni jareni wondi no ila no hebbinago dundu wadi ko sakiti dum illa toba sanne diya nyamata no kuje gon tawade dane maggo idabel ko wonno wada bebol goldu ni woni wonjitagol bakaji dan ko sakiti dum der lede sahel guleki wonno wada sanne pejjol ledde tawade takkul dane maggo kandu wonno hokka jareni di lawul e maggo denne sey ilam goruji dim bubbo jareni gadda gatta der maggo
aujourd'hui n'existe plus.
Jirozein faya dolbel.
Mayne sorowa warde berne ngaw.
Ketine studio Kalangu do Radio Modo.
Studio Kalangu yadu Lady Niger.
Janka say se ngartude yewtere meden pinelo ko atto miliaruji tati e milioji keme je tati cede se fadum woni jima cede ko fedde leede duniyaru ani wallutide pelle jinganoje bibbe leedi meden Niger ngada golle mun kedaade e majje duni hawrinde sigilama jango alkamisa ko jamde to sudu hawjindu filla luma ku don der gallu meden nyame dum do no wallam pelle dem wadde sembe no mawdo dum woni projet pasok tatab on wiri Ibrahima Dem nani ko wiri Rahilatu Sumana.
C'est un programme
sigila non gam hokkude pelle jingono bibbe leydi sembe pasok on enda na ya fil kokkol jawdi ko watta milliards tati e millioji keme jetati francs CFA kanyon won ko joga gam batte waltude pelle den nenne pelle jingonoje bibbe leydi wada talki mudum heba jaba ceden enda wada golleji mum fedde gono don jojjinan gam batte jewdi talki din hawtade e minister hawjene fil ko ndarta arzuku kanyon e fedde dental le europe hore mudum burdi wadde kanyon won ko ya suko e kay ndon ko hokkoyte jawdi en
dans le cadre de ce programme là
projet yi pasok didi bitti didi no gollemu wadidi
les rapports d'évaluation que nous avons
ko min gadi yewtaru ko jabbi dum endan min tawawi won no wodi ko wadi ko wodi no woddu ko nan ko wodai
pasok didi bon endan
pelle pamare kany won ko min kokkoy jawdi lati dum tawa no kuje boddudden tokkitagol fa yi gollangal endan ngal lati kany won ko heppiroy dum won ko bonnoy dum kany dum kay
ya yi un problème de suivi
noy gondo on do milira hebende dum
au niveau du pasok
der pasok tata bo en ani min gadi sigila keso kan wono uitugol hokkete ben enda won pelle kokkete den kan min beydan jawdi ko kadofo heban ko heji ko wodi
vi ala os
jango o don godi yewtere de gatto Niger do fi ballar duro hakune pelle jinganoje bibbe leedi e seru suuji o mesabi ko ko judon do fi o
Niger la constitution
Niger bata keji la mort leedi enda kanyo tarki lamu di fu der mun no tawa sigila noy wono bibbe leedi wai wadure mballaga mudun en gam batte bantare yaadu yeso wada laabi din en nan kanyun woni ko min yewtini min tawi edi kan dartinede fa woda gam batte alle e famuden nan himbe leydi waawi wadure mballaga mudun en ele nyibo leydi e yaadu yeso nan talki di en nan e laabi di kam jidi min jeewa ne wonno ni nyibira e laabi sariya majji no wontiri e noy di baawi gollitirede nani dum faami dum don hunno ko waawi nafoyde yaadu yeso min kawrandu himbe joyen ande sanne jangube jandeji mawdi gam batte min yewtino laabi gondon di fu nan min kawrandu konno neddo fulatirde dum dardum dum fu min yewtinto dum gam batte alle e wadande bibbe leydi mballaga yaadu yeso
pour l'intérêt de tous les citoyens
do wonta kibaruji mede fulfulde tili en jettan Soumana Amadou Ali Nyali firtambe di e dengal fulfulde do mbi tankirte to jam hirti